Tanda mina dali ngithandwe wena wedwa inhliziyo yami sasa ikhupha makakaza and I mean it sokuthanda ihora neminithi hey ntombazane woza kimi ngifuna ukuthanda ngathi angisaphili into hey and I mean it sokuthanda ihora neminithi hey Zani was a gimmick for no time. I tell you something, don't be Pella. Give me Lua for Munyawako. Be longer, Lolo Tandolako. I ain't been a silly yakome. I wanna get something, Pella and Salinga. Don't get this old Langamanda. Ngiyabuza ngabe uyelo Ngiyabuza ngabe uyelo
uyelo uyelo
na Umgede zodla ngamandla Ngiyabuza ngabe uyelo Ngiyabuza ngabe uyelo
uyelo uyelo
Uthando lwami luningi full bahazada Uthando lwami luningi luvutha malanga Natanda mina dali ngithandwe wena wedwa
inhliziyo yami sasa
ikhupha makakaza and I mean it sokuthanda ihora neminithi hey ntombazane woza kimi
ngifuna ukuthanda ngathi angisaphili into
hey
and I mean it sokuthanda ihora neminithi hey Zani woza kimi ngifuna ukuthanda ingathi yangisaphili
ngisasho zala abantu zebantwini ma hey, inhliziyo yami yabunjwane ya lolo thando engilalo ngawe lola luvutha umlilo osha amanqamqeshe bomba uyazo ngathekele Ngiyabuza ngabe huye lola Ngiyabuza ngabe huye
lola
Huye lola Mboya songathekeli Ngiyabuza ngabe huye lola Ngiyabuza huye lola Huye lola
Uthando lwami luningi full bahazada
Uthando lwami luningi luvutha malanga
Natanda mina dali ngithandwe wena wedwa
inhliziyo yami sasa ikhupha makakaza
and I mean it sokuthanda ihora neminithi hey ntombazane woza kimi
ngifuna ukuthanda ngathi angisaphili into
hey
and I mean it sokuthanda ihora neminithi
hey
Ntombazane woza kimi ngifuna ukuthanda ngathi angisaphili intombi